Delight Durant
Sexy Diva Bad Girl
Rakata Sakata Yeah
Kimamba on the beats Kama umeletwa na upepo
Waki suri suri
Napenda vile unanukiaga utuli tuli Bedi one, nguli 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 Napenda vile unanipaga vizuri zuri Mara sembe maradona
Bebe, bebe damu tuwe dona
Haya machejo maradona
Bebe, bebe damu tuwe mona
Mara tuta marakona
Bebe, bebe damu tuwe dona
Na ugua na kupona Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu come again bad oh bad come again bad oh bad come again bad oh bad come again bad oh bad
Again, baby girl said ya fele Tuba fako bali bali ya mele Chensa wa matuga gale Onja gale nange kwa gale Kila siku na kuwanza mupenzi Ya kuchiti ingabia siwezi Kukuchiti mupenzi siwezi Kufuge kutwale kudeti Baby I want some, baby gain some Handsome boy pesa ni nasam Adore, admire, yongeza care Beleba bombela, wata kujia Heavenly honey, uliriza dear Birimamba bimbirimamba sinsi mama Wata mpola mpola muna kukama Fimbo, Ronaldo
Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu
Come again, bad